X66.
Ice, nyumba wezi jenga bila msingi. Galibaba liwezi kwenda bila kigingi. Sekondari uwezi fika bila msingi. Kama kupenda nilipenda ilo sipingi. Ulidanganywa na soda, kumbe ndani wametia juice kona. Ukaniacha mimi na boda, wenye nazo akakubeba na kolola. Ulitoroka manamba, ukabebwa na washamba. Rafu kacheza bila kipenga, kisa ugari na mirenda. Nikumbuke nini kwako wewe, ukuniamini bwana. Hivi niliwaza nini kwana wewe, mtoto wa mjini sana. X, ulinitesa sana bana. X, uliniumiza sana bana. X, sitokumisi mana shaweka. X, 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 X. Ulinitesa sana bana. X, uliniumiza sana bana. X, sitokumisi mana shaweka. X, 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 X. Nili kazaro, kazaro, sikuwa nalala mpaka majugo, majugo mama. Ulidata nale mabisho, wazugaji kumba wanado, wanado mama. Nisha pata mke mamilo, shamuweka danya bangaro, bangaro mama. Ananipenda na mbinda, hawezi nyacha yendo kuku mikinda. Nachompenda na vimba, nachomba ni kila mecha na shinda. Nikumbuke nini kwako wewe, ukuniamini bwana. Hivi niliwaza nini kwana wewe, mtoto wa mjini sana. X, ulinitesa sana bana. X, uliniumiza sana bana. X, sitokumisi mana shaweka. X, 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 X. Ulinitesa sana bana. X, uliniumiza sana bana. X, sitokumisi mana shaweka. X, 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 X. Nikumbuke nini kwako wewe, ukuniamini bwana. Hivi niliwaza nini kwana wewe, mtoto wa mjini sana.
X,
ulinitesa sana bana.
X,
uliniumiza sana bana.
X.
Smart music.